exclusive to Zayd Hype Mag. Bold!
Turn it up! Turn it up! Turn it up!
Rare character.
Timona. Mkunzi lako. Timango, yes. Sile kutani katini dara. Heyo, heyo, check. Nakangi wa selenza ine chifu pata gelo. Cause she's the only one anangenesa mumaselo. I even regret why ni nakwa tila. Ndawa naona kudala sazi wa vea sakila. Iwe gelo si vintu sazi wa sunga nkama. Baza ona safuna koma tabe kumunama. She always on the pick at sinicha mwapa nyumba. Nikacha mwapa nyumba di shivoka mbava yamba. The say is only woman who can make you happy. But to me it's vice versa. Ndiye anipanga sadi. You can see a lot of things but ikumbele la sati. Vene wa mayambili na ndie wa magona pakati.
Vela dova sakuname uyu gelo akukonda. Ni tai muche alibo saonati sakukonda. Umapwela deridizi umamupeza alibizo. Mashauto umatukana ama nkala chevezi. Problem yako uizi wa umapwela chabe usiku. Bondi suna seri yonse batu buwela urikwe. Mama pitamo dotudo kukupempa chabe ya virgin. Isha boyo watauka kumwa na muba walanda. Umapuna gachi change makudanda uila deri. Kwa mwachoka ni kutari langana chabe viva. Noti deva kuyuzine sevenza chena mulungu. Ni wamene uyu weti ziba tinya mailungu.
Of course ninga musunge but sachi tika. I think she's the major reason why ni mwela rika. Sani pasa chansi everyday ni mapanika. I think azaka kondwa kazuwa kakasani.
So vipangati wakuyo gani za chikwa tinchani. Na pankani ingono funa ukulise nkani. Beta che wasiamo wa manga che chikwa tichako. Osambelele banzako uyu ni mukazi wako.
Pamugu ina patupi na inene. Nakana bazo ona uyu mukazi sagane zila wana. Vevili mumtima wake ni kunkala mkazi wa bwana. So nichite understand itika yambana.
Ganiza makolo wako uzaba uzavichani. Nangaba fana kunyumbo zaba londolwe la chani. Chimuna na wakula usieva uzende. Ushenga wachila pamuke kala no uchende.
Umfa boy wutili ashiria uchende. So ni datu mwana kashiala mbono uchilende. Voipa ama chita inesininga pende. But every time nikakamba ni maone.
Ukesu kamenso mgaya black ala wala itaya. Ukalosha ndekwewe chishinga alo kamufwaya. Ukasanga nishinaya takuroko kamufwaya. Gelo ala yonifaya likusumine na maya.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Biti ya sira. Anyway, to be continued.